It's swollen, baby.
That boy must be the winner about to say some new shit, nigga.
Gonna boy call me number one. Uyo AC wakuni fanya nini nile wimbo na Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya nini nile wemi siyaoni. Siyaoni
na ukiniona nipo kiwanja. Nipo hapa kuruka kwanja mara moja moja na vutaga ganja. Ito ikae kijanja.
Baba got it for a blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi. Onani never nata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa boy, ingo tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Minafanya kusuri. Sijalewa.
Shall we?